Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare sappo e go'o lewru décembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi. Meɗen tawa les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide e ley battu keeriɗo dental leydi aduna noddirteɗo COP 21 jo wiɗo dow kabaru hawaluji o hande wonno ñalande heƴande fa talkuru sariyaji ɗi tongue kaɓe bantini ɗum fa janggo. On kumpiti toon ɗum wiide yoga e konjotoɓe kolliti wiide kamɓe eɓe gikki lobbere e ley oɗo battu fa sanne feeso tawi leyɗe tubakuɓɓe kañum e leyɗe ruunde Afrique nde poccodirali hakkillaji dow kutteji tongiɗi e weltagol wattu o. Sakiraɓe on kumpiti toon ɗum wiide hoorejo leydi meɗen ndi ley dawol makko ngol o wondi e wadde ley laamu segu o holliti wiide keñen armé Mali ana jogui kaake tendiniɗi ley banggal ndenago ɓiɓɓe leydi ndi fa yettoyade e wolde fewnade e jaadinkoɓɓe ley wattu joni o. Sakiraɓe on kumpitito ɗum wiide suudu dogo trot meɗen mawdu noddirtendu Gabriel Touré ndu fa hande tiɗallaji ana tongui e ley gollirde nde saabi de ko nayi e ley banggal rafi gollirde fa yettoyade e rafi golloɓe kay ɗum e tawede fou hoorejo suudu ndu holliti wiide eɓe gondi e wadde koɓe mbawi feeso tawi eɓe kasindini e kaaki ley banggal golle mabɓe o. Sakiraɓe ɗin woni kabaruji mawɗi ɗiman jogani o hande jottino on ɗi o yo sakiki moɗon Barké Cissé nden no bisimilla moɗon heɗade. Sakiraɓe kumpite wiide e ley battu keeriɗo dental leydi aduna noddirteɗo COP 21 jo wiɗo dow kabaru hawaluji o hande wonno ñalande heƴande fa talkuru ndu tongue kaɓe bantini ɗum fa janggo ka ɗum e tawede fou keƴaɓe leyɗe tawodirɗe e ley battu o ana wondi tottodirde hakkillaji fa ɓe keɓa dabareji ñiɓuɗi ko hani saganade kutteji tongiɗi e weltagol wattu o. Oumar Waygalo, hono kabaru battu o wurri?
Ndeɗo dewtere ana hani jaɓinede ley bete asawere nde so lanɗo jaɓi noon kanko ɗum wonon ministre kuminiɗo hakkunde Faransi e ley ɗele goɗɗo o hollitiri wiide Laurent Fabius. Le majjum du o jottini hakkillaji jama o fof hollitii wiide wakkati joni o haalaji ɗi ana gonde e yarde yeeso. Ɓe kolliti wiide hanke woni arande hono ley ɗele temedere e capanɗe jeenayi e joyyi ɗe jiida ɗum wono nokku noddirteɗo bourget to Faransi to fa ɓe kalda wakkati joni o no wattu wondi e waylitirade dukoji mawɗi du matama toon. Etats-Unis wakkati joni o ɓe kolliti wiide ɓen jafinayi fe fewtude ɗum wonono ley ɗele ɗe yirwere wodi e muɗum en wakkati joni o ɓe kolliti wiide ɗen leyɗele ana kani wadde no gatta fo ƴeewa yallah hono wattu wondi e waylitirade no ɗum hani haɓirede. Sine hoore muɗum holliti ɗum won toɓɓe ɗeɓe jaɓanayi ley ndeɗo dewtere ɓe kolliti wiide dewtere nde fo ana hani fillitede wakkati joni o. Ko honjotoɓe woɓɓe kolliti wiide ley hen wakkati joni o sa ƴeewi ɗum wonono ko hollita wiyede fa kabaru balligu jawdi waɗe ley nokku o Union Européen Australie fa yettu e Etats-Unis ɓe fou eɓe gondi e daaɗe ɗum wonon leyɗele ɗe yirwere woni e muɗum en wakkati joni o.
Nano sakiraɓe kumpite wiide yoga e konjotoɓe kolliti wiide kamɓe eɓe gikki lobbere e battu o fa sanne saabi feeso tawi leyɗe tubakuɓɓe kañum e leyɗe ruunde Afrique nde foccodirali hakkillaji dow kutteji tongiɗi e weltagol wattu o ley wattu joni o. Moussa Sidibe, o goto e heƴaɓe baale haalanane Mali joɗɗo tawaɓe e ley oɗo battu, keɗe ko haali dow faccitago Oumar Waygalo.
Miɗe miila no miilo foti fou kaldal ngal daña ko famra dow hen. Min miɗe gikkini ɗum gikke lobbo feeso ko hulɓini ana ley hen wakkati joni o. Miɗe miila iɗum wonde e yarde yeeso wakkati joni o sa ƴeewi hono wulare nde worri ley leyɗele ɗe hollitama wiyede ko heewi wara ɓuytede ley hen wakkati joni o. En ƴeewa yalla ɓe ndewa kongi mabɓe na ɓe ndewata ɗum e hoore muɗum iɗum tiiɗi sanne. Ƴeewe du wakkati joni o ɗum wonono yimɓele ɓe bonnday ɗi gatta fewde e muɗum ɓe jaati tawe e mbawi dartude jawlele ɗe bangge hono yimɓele bonnoɓe hawaluji ɓe noon watta soko dartete ko heɓe ley hen. Sa ƴeewi bangge goɗɗo ene kohe meɗen eɗen jogui darde meɗen saabi de won yimɓele politique en ɓe jogui ɗen jaati kañi en gaddata e yimɓele bonnoɓe hawaluji ɓe daaɗe ɗum hollitita wiide wakkati joni o ene e kohe meɗen eɗe e yimɓele bonnoɓe hawaluji ɓe.
Sakiraɓe kolite men ko woni mijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamaningo. Sakiraɓe kumpite wiide hoorejo leydi meɗen ndi ley dawol makko ngol o wondi e wadde ley région Ségou o holliti wiide keñen armé Mali ana jogui kaaki kaɓorteɗi tendiniɗi fa ɓe keɓa ɓe ndena ɓiɓɓe leydi ndi e guineji muɗum fa yettoyade e ley wolde fewnade e ley wattu joni o jaadinkoɓɓe. Nden no keɗi kanko hoorejo leydi meɗen ndi Ibrahim Boubacar Keita e dow faccitago Oumar Waygalo.
Hande o homo e moyɗen fou yiihi honno armé o worrino noɓe gondi e yarde yeeso no fa ɓe kaɓa e yimɓele bomɓe sumbuɓe ɗum wonono guɓe mbiɗe fa masine yalta e yoppitere fa yettoyo gonduɓe e iyad agali. Ɗeɗo guɓe wala fou kowoni golle mabɓe so wona warde e hirsude yimɓe sumude nokku inchallahu ɓe garan wawede wakkati joni o honno armé o wondi heɓirde sembe no fa yetto e leyɗele gondude e wallirde en kaaki. Wakkati joni o en fou en jiihi ɓeɗo sukaɓe ɓiɓɓe meɗen kañe giɗiraɓe meɗen noɓe gondi e gollirde golleji mabɓe ɗi eɓe belti du koɓe ɓamitini.
sakirabe kumpite wide en kadoton fa hande e le kabarum de nagu o police en mali ndokama mutu ngaji ko yata e chapande joyi ko jawdi mudun yottoyto ko futi million ngaji temede jeegon kalisi sefa gouvernement leydi medan di wadi ngal do dokkal le majun lam o holliti wir dido mutu ngaji waran fa bo police en be le golleji mabbe le bangal de nagu bibbe leydi di sakirabe kumpite wide suudu humanindu kabar hubeje leydi medan di ana wondi e fide dabareji tendinidi mbawdi saganade heedere sukabe le majun walde de wadi wullitango fewde e assemblée leydi medan di be tinnobe hejo lam saria mbawdo saganade dum woni heedere sukabe de ko wawi hadude maye maye sukabe o le majun horejo suudundu o holliti wiide sukabe be kebay duubi joybe kambe buri fu jaleede e ley heedere de Abdul Wahid Adama Maiga ko horejo walde de kede ko hali e do fakitango Ousmane Dikko
Imada aranda obatu yo andinde e famide wombe assemblée kany e conseil de collectivité walde mawnde maire en nafakaabe dande eto jawdi heedawo e ngure sukabe imada dido bo yo waddande assemblée e conseil de collectivité no bamira aadi e daranade fa jawdi ngure sukabe beede le saganade burbe fu torrade yo be hitande yaade duubi joyi yo dum wadi so on tankitima golleji laamu bangal ngure fu yo hettube e leedi duubi nayori yolbere sukabe yo leelam sugaf so fuburi seminade le mali dum faminaaki ka yo don nande jatte nyibi
sakirabe kumpite wide tidallaaji mawdi ana le suudu dogo torodo medan mawdu nodir tendu Gabriel Touré ndu ko nayi e le bangal Rafi Kaki fa yottoyade e Rafi gollobe e le majjun horejo suudu ndu holliti wide dun e tawede fu e be gondi e wadde ko be baayi fesu tawi le wattu jon o e be kasindini e Kaki le kabaru golle mabbe o professeur Kassim Sanogo o horejo suudu dogo torodo medan mawdu nodir tendu Gabriel Touré ndu kede ko haalido fakitango Ousmane Dikko
Miden jogi masinaji jotintinoji lebbi sukabe jibinabe ila kibinali lebbi mu en kaadi kejata miden jogi masinaji tentilidi balloji ma haybede nyawbe lenabe urgence wala dum en fofango e huntugol na wala adadu mu yottaki do yida do ka wonko fudda ko heba ko anahani halade faiso ele gonga ka miden kaja goddi le doktorore sukame miden kaja kaaki gollirdi fawarde e gollobe yo hono non le nokkuji godde de le gollirde de fu kaaki anajida fasanne
suudu mawndu humanindu rewde hakkeji yimbeel ngadobe halaji be adike bete hande e ley suudu sariyaru maydan mawndu liddo bamako do denno ndudo suudu ko yaata e yimbeel ngena yon gollata e mayru yimbeel ngadobe halaji ngeddon an e mabbe denno faada golle mabbe o dum woni hunchande hore kala kutteji tongidi dum woni e hakkeji ngadobe halaji be magistra Fodie Touré o horejo suudu ndu kede ko halido fakitango Ousmane Dikko
landa demen hodumen domtri walde mawnde yedugol kabaruji hakde anahani wala fu ko men domtri dum kana yo daro e yubbinde yendogo kabaruji golle mum woni yirwinde yedugol kabaruji yirwinde yedanobe kabaruji hore mum en fawarde e yubbinde dum kanyu e politika ko yirwinde leedi ndi fawarde e yubbinde dum le politika ko yirwinde leedi ndi eden tuugi e semminde ko wadi demokrasi saganade yedugol kabaruji fawarde bamtare mudum men gana gendarme en durobe men kayba kala ko warta fatato men ballandu kala ko wondi e foccade bangal yedugol kabaruji Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakirabe yewelo ko woni e le region ngaji meden di en puttiran kabaruji region di to sigasu tobe kolliti wide hejaabe fedde humaninde halde gonga kanyun e sariyaji fa bibbe leddi ndi narra damal gotal e yaltira damal gotal yottike to sigasu to le majun be jidi e laamu ton o kanyun e baale politique de fa yottoyade e hejaabe baale hala nanade de fa be fammina be kala ko wondi e wadede le dabreji tendinidi li kabaru kaldal e kawral leedi meden di sakrabe njaran fato kulikuro tobe kollitiwide tottobe safare bale be ana wondi e fawndirde bawde mabbe faabe kaba doyru raner ndu le laamu kulikuro o e mangal mudun fu denno be jidi e dow majjun kenyen to kulikuro to dano sakrabe njaran fato gawoto be kollitiwide hejo balde sappo e jeegon humaningo habude e garnyali fewnotedi e rewbele be fuddi ton kenyen denno landinbe hejo go kollitiwide be garan be jottina dido golleji kala e leekreduji di fa yotto yade e cuudi janginirdi faada mudun yo famminde kala yimbele be kutteji tongidi e dido garnyali dano sagrabe competition wi de ko foti yimbele temedere chapande jeenay ngoni chaawube nyaw sida o le laamu tumbut o e mangal mudun suudu kumanindu habugol nyaw o holliti wiide dido dabareji e be kumani dum ne faabe fammina kala yimbele be fa laamu laami be tonbe ngatta koyde mabbe e dow e le habugol nyaw o zano sakiraɓe en timmitan kabaruji ɗi to banam mbattoɓe kolliti wiide heeƴo kumanigo yirwere dabaji holliti golleji muɗum ɗiɓe gaɗi ley hitande 2015 nde ndenno ley majjum ɓe kolliti wiide ko foti dabaji ujunaji nayyi e temeɗe jetti woni ko sotta e ley hitande hikka nde ko foti million ngaji temeɗe jeenayyi sappo e jeɗɗi woni ko heɓa e ley oɗo golle royaume belgique o kañum rondi almusaɗɗa ɗiɗo golleji sakiraɓe ɗokkade ten hande kabaruji meɗen ɗi ka pati jeeyi ko yewtere meɗen nde ana heddi